yeah. Westsidemusicblog.net.
Oh na na na, I'm Snoop J. Barrow.
I need you, le.
Oh na na. Nala danga kuba mwasi ya sireshi shi.
I need you, le.
Oh na na. Patanga ande after sometimes iba chincha.
I need you, le.
Oh yeah. Nala danga kuba mwasi ya sireshi shi.
Anili ule,
Naliganga kuno papala. Wendi za malacho zinanini, yeah. Wendi za malacho zinanini, oh yeah. Tanga watu warongi Aba mbatiranga Mashirini Chiri tukubona kufelide kwa teni Aba mkima pea Choveni Snore la yeah.
Anili ule
Onana Nala tanga Kuba mwasi ya sireshi
Anili ule
Onana Tanga ande after sometimes iba chincha.
Anili ule,
oh yeah. Nala tanga kuba mwasi ya sireshi.
Anili ule,
Naliganga kuno papala. Wendi za malato zina nini. I don't think I'll love again. Cause even is young, I'm a penny. One boo, Niwatakuba one boo. I don't need any monkey. Me, I believe my life alone. Enough is enough. I don't need no drama.
Baba mbatiranga, mashirini. Chiri tikubo na kufiri tikwateni. Baba mkima pleya, chiove ni snore la ye.
Anili ule,
onana. Nala tanga kuba mwasi ya sireshi shi.
Anili ule,
onana. Patanga ande after sometimes iba chincha.
Anili ule,
oh yeah. Nala tanga kuba mwasi ya sireshi shi.
Anili ule,
Naliganga kuno papala. Wendi za malato zinanini.
Downloaded from westsidemusicblog.net.